Nakumbuka aliniambia kiniona mimi anaona upendo, anaona nchi ya hadi, anaona pepo, anaona future ya maisha, anaona lengo. Akiniangalia anaona kesho, nikashangaa sana. She had her game tight. Kwa nilicha ya aibu, alionyesha feeling that she can fight. Alikuwa tayari hata kunipa game night. Akiuliza, don't you believe love on the first sight? Nikamwambia mbona una kasi ya jini, akacheka. Akasema brother wasi wa nini akideka. We ni handsome na pia ni mpole, mchizi ka wewe, unahitaji manzi ka mimi, nikawaza. Alikuwa na summer body times two. Mi machoni limtamani la ni nafs tu. Ndo inagoma, akanishika sikio, akanungona kwa mahaba, akisema dude I love you. And then she call me names, mala babes, mala bubu. Akipitisha nails kwenye chuchu. Hata waungwana kwenye meza ya pembeni wakashangaa. Wakauliza damn bro na juju. Kataka nebusu, nkakataki mtindo kanuna. Akala mingo, kanibusu kwenye shingo nkaguna. Kauliza wa umeoa, nikasema no. Kwa nini unipendi, nikasema dada na kuoneo uruma. Kahamaki uruma ya nini boy, una vibinti ba. Achana na vile nkutwiti kama minister. Hivi jinsi navyo kupenda au hisi ra. Kwa nini usikubali tuwa wote, what's so difficult? Unaonyesha walakini unanshangaza. Au pengine unakimwi na unagopa kusambaza. Kamwambia sikia, najua kunielewa so simple. Mi nachinja watu nauza moyo na figo. Akacheka kwa mashauze kinafiki, nafiki. Ilikuwa ni wazali dauti, dauti. Akasema labda bro hauna kazi. Hiyo mioyo na figo kichinja unauza wapi? Nikamwambia calls nyingi zina ingia. Kila pande za nchi zipisi wanazivizia. Mtandao unakuwa kila pande za jiji na pupitia. Na expanded tweets mpaka India. Akacheka sana paka kaniegemea. Wakati peki yangu kichwani najisemea, dada angejua kitacho kwenda kumtokea. Angebeba pochi yake, angetembea, angekwenda mbali. Nikamwambia nenda nyumbani, usigeuke nyuma, kalale kesho nenda ibadani. Katoa ushuda, nakupa nafasi ya kuishi, pokee ujuze umma, andike kumbukumbu kumbe nusurika kufa. Kasema sombaya nzi kufia kwenye kidonda, siniache mimi maana na ufia kukonda. Nakupenda sana please niweke moyoni hapo, ukiwa muwaji nitafurahi kufa mkononi mwako. Hakutaka kusikia mambo mengi, kama bidhaa mesha ilipia na sasa anasubiria change. Kwa lugha ya nje ya dunia, macho sexy, akanikaribia kisha akanikiss passionately. Do you have a car or some brother?
Translation.
Akiuliza kana gari labda. Nilipomwambia mimi muwaji aligoma, kaniambia twende home, kisha kanidandia kifuani ghafla. Ile nafsi bado inanikemea, najikuta peke yangu kichwani najisemea. Binti angejua kitacho kwenda kumtokea, angebeba pochi yake, ngetembea, angekwenda mbali. Kivivu tukazama kwenye haria, safari kwenda home bila baria. Baada nusu saa nikampa mvinyo wa baridi wa Kitalia, na ndani yake nkaweka valium. Kapiga fundo kisha kaweka glasi mezani. Akatabasamu akasogea hadi jirani, akaweka mkono wake begani. Kisha kiudadisi akauliza hani ujaniambia unafanya kazi gani. Nkamwonyesha picha za mademu kama mie nlio wachora. Akasema baby we ni genius. Nikamwambia nlio wachora nsha wachinja, you are the next one. Akasema baby hauko serious. Aliniambia wimbo maneno ya kikata kinywani, ishara kwamba kimtindo dawa mesha panda kichwani. Nikambeba kisha nikampeleka mpaka chumbani, kukuwa na kitanda zaidi ya meza. Nikamlaza mezani nikamchora, nikimtazama mwili wake wa mvuto, huku nkiwaza unapopenda ukubali majuto. Nikampiga busu zito kwenye paji la uso, kisha nikatoa visu vikali na nyundo.